check your supplier. Yeah, supplier.
Promote you, promote you.
No biggie say la pa. No biggie say la say only.
Don't you worry, don't you worry.
HK ya pa.
Papi ki, papi ki.
How I wanna jam. Our Germany to party, wanna Germany to go see our wanna jam. Wanna jaga twangu kewe, mtani watu cheke our wanna jam. Our Germany to party, wanna Germany to go see our wanna jam. Wanna jaga twangu kewe, mtani watu cheke. Boa. Nakamalizi twangetoa wao, nisingepata cha moja. Doma na dere mina momba Mungu, anipeta mara moja. Wache wao wapige majungu, amini Mungu ni mmoja. Wache tena wamkufuru Mungu, miata nipa siku moja. Hata kirema hakike wa gongo, Mungu nae anampa mwendo. Binadamu hawana marengo, wanatamani ufe ili washepengo. Wanatamani niwe chizi niache kuimba kabisa. Wanatamani niwe chizi niache kuimba kabisa. Yani hawa wanadamu. Hawa tamani tupati, wanatamani tukose hawa wanadamu. Wanataka tuangukewe, mtani watucheke hawa wanadamu. Hawa tamani tupati, wanatamani tukose hawa wanadamu. Wanataka tuangukewe, mtani watucheke. Binadamu jau, kweli zara, unaweza kufa kwanja siku ya msiba kapika pirau. Wanana hau, wanajisahau, naweza kumsaidia leo kesho akakuzarau. Binadamu jau, kweli zara, unaweza kufa kwanja siku ya msiba kapika pirau. Wanana hau, wanajisahau, naweza kumsaidia leo kesho akakuzarau.
Ona no bigisera ba, no bigisera serori. Ha from smadi seraba. Anakubali sana baba imani, eh? Anisalimie sana baba nasiri. Baba oziri, anisalimie sana baba bi. Anisalimie sana kiyara mifugo. Ababa jamari west side. Anisalimie sana matozi rani, watoto wa kisondo. Atembelea mpaka bonde baya wapigide. Anisalimie sana smart sera wapigiboni. Anisalimie sana kishoka smart sera. Anakubali sana choro boxa wapi manoma. Anisalimie sana baba nasiri. Anisalimie sana iblakacha kingistoni. Zechi. Anisalimie sana madikin masko mbuani. Anisalimie sana la matosa wa smart kidi.
We mega jini.
Chunky supplier, supplier, chunky supplier.
Muziki, mpaka kitani kwako, chunkysupply.com.
Jitambulishe wewe.